Dreams. Boogalese.
Yeah, ni vile unavyogo, mama kama unadonto. Mwendo slow slow, mami hunatapu. Kwelu meni bamba, mami umeni shik. Naomba tuonge, basi japo tada kick. Naomba tuonge, baby. Hey, baby,
hey, so labda kesho sasi.
Naomba tuonge, shure. Naomba tuonge, mami. My name is Busy, but they call me Mr. Fitness. Levels zako za juu kama vile air hostess. You look so fresh, we mtoto ni msala. Kwa majina Carolina ama wewe ni Clara. Watokea visi wana kama mimi sote bara. Nipe namba, nivute waya kama jua magona hala. Misi mwenyeji kipande hiki siwa hapa hapa. Na kili kweli sifichi mama umenikamata. Hayo maswaga hizo pamba mama ulivyo nyuk. Na uo mwendo taratibu tu kama unadondo. Acha kudili. Kuwa nawe siyo kufukupi. Nikubali umbi langu basi mini furai. Nikupe mabinzi atanga manza.
Ya bilo na shukuma
mama kama unadoto. Mwendo slow slow mami hunatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi japo tada kick. Naomba tuonge baby.
Baby, baby, so labda kisho sasi.
Naomba tuonge shure.
Baby, so labda kisho sasi.
Naomba tuonge mami. Pajana mama so ya kweli. Nimepiga sana sim zina fail. Sina nia mbaya miniko na nia nzuri. Wapi kwenu nipeleke, nataka nitwe mahali. Mana huna dosari, kila sekte shwari. Ita waandishi wazisambaze habari. We mtoto mkali, kidume na kili. Ita polisi wanifunge mihada sijari. So what we do, my worst the deal. Please nielewe, this is what I feel. Nataka kuwa nawe ya makepe ne real. Sidanganyi, sidanganyi mimi ya for real. Acha kudelete. Lingu kuwa nawe siyo kufutupe. Nikubali umbi langu basi mini furai. Nikupe mabinzi atanga manza.
Ya bilo na shungu
mama kama unito. Mwendo slow slow mami hunatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi japo tada kick. Naomba tuonge baby.
Baby, baby, so labda kisho sasi.
Naomba tuonge shure.
Baby, shure, so labda kisho sasi.
Naomba tuonge mami. Naomba tuonge baby.
Why
you dema? Why you dema? Break your body baby, got break your body. Boom dema, boom dema. Twerk your body baby, got twerk your body.
What you want to do?
Mwendo slow slow mami hunatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi japo tada kick. Naomba tuonge baby.
Baby, baby, we so cool labda kisho sasi.
Naomba tuonge shure.
Baby, baby, we so cool labda kisho sasi.
Naomba tuonge mami.
Baby, mami, we so cool labda kisho sasi.
Naomba tuonge baby.
Break your body, baby, got break your body.